umpurampura indoda yaphunyuka indoda yaphunyuka beyifuna yathi langaloshona impilo asizange usoteketisa mketa asizange ngokusosinisa amahle sasizoshaya esikhonkosini sihlabe esikhonkosini asizange usoteketisa mketa asizange ngokusosinisa amahle sasizoshaya esikhonkosini sihlabe esikhonkosini asizange usoteketisa mketa asizange ngokusosinisa amahle sasizoshaya esikhonkosini sihlabe esikhonkosini asizange usoteketisa mketa asizange ngokusosinisa amahle sizoshaya esikhonkosini sihlabe esikhonkosini ngoba thina sobaphendula phendula 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 ngoba thina sobaphendula phendula 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 ngoba thina sobaphendula phendula 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 ngoba thina sobaphendula phendula 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 hayi udlala ngonyawo ngonyawo hayi ngonyawo ngonyawo bathi udlala ngonyawo ngonyawo ayi ngonyawo ngonyawo bathi udlala ngonyawo ngonyawo ayi ngonyawo 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 ayi ngonyawo ngonyawo.
Afika ngonyawo, agonya, agonya wo.